dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ukwezi kwa mbere 2018 kuri hafi kurangira abenshi muri mwe mwatangiye ingamba z'umwaka mushya mufite intego mwiyemeje kugeraho abenshi muri mwe murateganya imihigo muzamaze kwesa mu mpera z'uyu mwaka ukwezi kwa mbere kugiye kurangira ikiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe ikibazo cy'abahinzi mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda turaho ijambo mugenzi wacu Eric bagira ubusa watembereye mu turere tunyuranye tw'iyo ntara areba uko ikibazo cyo guhinga gusarura no kugurisha ibirayi byifashe muri iyo ntara
tubifurije amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ndetse na gahunda z'ijwi rya Amerika muri rusange ni Eric bagira ubusa Kigali mu Rwanda basuhuza ikiganiro cya none turagiharira umurundo w'ibibazo biri mu gihingwa cy'ibirayi by'umwihariko abahinzi b'ibirayi mu burengerazuba n'amajyaruguru y'u Rwanda barataka ko bibapfira ubusa kandi babihinga bibagoye byabaye ngombwa ko n'ubutegetsi bwinjira muri ibi birayi butegeka ibiciro abahinzi b'ibirayi bagomba kugurishaho mu gukora ibyo ubutegetsi buvuga ko bugamije kurengera umuhinzi kugira ngo adahomba ese ku muhinzi we bivuze iki igisubizo kiri muri dusangira ijambo turaho ijambo abaturage bo mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda ubutegetsi bwategetse ko ikiro cy'ibirayi cyagura amafaranga 135 agahabwa umuhinzi ese niko kuri ko ibirayi guma hafi y'inyakira amajwi yawe kubera uburyo ibirayi bisigaye bifatwa mu majyaruguru y'u Rwanda ubu ngo kubona ubyikoreye nta burenganzira afite birarutwa no kubona uwikoreye Kanyanga kujya gukura ibirayi ku muhinzi birasaba kuba afite uruhushya rw'ubutegetsi kuri benshi byaboreye mu nzu ijwi rya Amerika irabajyana hafatwa nk'ibimoteri by'ibirayi kuba ubutegetsi bwarashyizeho amategeko agenga ibirayi se ahubwo abahinzi bagasanga byararushijeho kuba bibi bizarangira bite ibyifuzo byabo se byo ni ibihe ni muri dusangira ijambo niba ute ko mu minsi yashize ubutegetsi bwakunze gufata bamwe bukabahana bihanukiriye bazira ko bacuruza ibirayi mu buryo bunyuranije n'amabwiriza n'amategeko ku butegetsi ariko ibiciro by'ibirayi byo birubahirizwa uku niko bwana Vincent Munyeshyaka minisitiri w'inganda n'ubucuruzi yabwiye ijwi rya Amerika kuri mikoro ya Claude Ganza Munyamagana
biriya biciro byashyizweho ku bwumvikane bw'inzego zose ari abahinzi ari abacuruzi ndetse natwe ku rwego rwa leta n'uturere tubagira inama ikigaragara rero ntabwo ari ikibazo uvuga ngo gikemuka umunsi umwe turimo kubikurikira twashyizeho ingamba zo gukurikirana kandi icyo turimo kubona ni uko turi kubona ibintu bibiri icya mbere kuri bira birayi bya Kinigi birimo kugenda bigaragara ko hamwe na hamwe cyane cyane mu masoko y'i Kigali igiciro kirimo kugenda cyubahirizwa uko bigenda bihinduka ngira ngo murebye ibiciro biri ku masoko nka Kimironko Kimisagara hariya Nyabugogo birimo kugenda rwose bikabikegera ibiciro kwa kundi tubyifuza ariko ikindi cya kabiri tubona kuri bira birayi bindi bikunze kugira ibara by'umweru bigaragara ko byeze ari byinshi cyane ku buryo no kuba twaragize umusaruro munini cyane nabyo ubwabyo birimo kuzana icyo kintu cy'ibiciro ariko ingamba dufiteze nuko dukomeza kubiganiraho n'inzego n'abahinzi n'abari mu bucuruzi ku buryo ibi bintu tugomba gukomeza kubinoza kandi icyo nibutsa ni icyo tugamije nta muntu n'umwe wagombye kumva ko agomba kubangamirwa icyo dushaka turagira ngo umuhinzi akore ubuhinzi bumutunze bumuha amafaranga icyo dushaka ni uko umucuruzi ubigiyemo nawe yunguka ataryamiye umuhinzi ikindi dushaka ni uko amakusanyirizo y'ibirayi ubu ngubu afitwe n'amakoperative y'abahinzi nayo yabaho akagira ingufu nayakunguka ndetse n'ikindi dushaka nuko n'umunyarwanda ugura ibirayi ku isoko icya mbere abibona ariko icya kabiri akabibona bidahenze cyane birimo kugaragara rero nko ku isoko ku biciro bimeze ubu ngubu rwose muri iyi minsi biragaragara ko bya biciro bigera mu mafaranga 400-350 ntago bigihari ubu ngubu aho usanga igiciro kinini ni nk'amafaranga 250 ku kilo turimo kubona rero intego turimo kugenda tuzigeraho ariko ntabwo bibuza n'ibindi bibazo birimo niyo mpamvu tuba twakoze nk'uru rugendo kugira ngo tuze twegere abaturage twumve ibindi bibazo bafite nko ikibazo bafite barimo kumbwira tugomba gushakira igisubizo ni uko umusaruro mu murima uracyari mwinshi bakeneye ko nawo wasarurwa ugacuruzwa tukabafasha kureba yuko amasoko yaboneka. Izo ngamba rero nizo turimo no gukomeza kwegera abaturage.
Ese bivugwa n'ubutegetsi birahurira he n'amarira y'abahinzi? Ijwi rya Amerika yahuye n'umwe mu bahinzi maze adutambagiza twerekeza mu mirima ya dutekererezaga gahinda bafite.
Tangira umbwire amateka y'ibirayi.
Imbuto y'umuntu twe twagize kuri 500. Tumaze kwigura kuri 500 turahinga. Kandi hari nubwo waba gufite n'umurima ukaba wajya ku muntu ukikubita nko ahantu tumumpereze nk'amafaranga mu nguzi ngiye guhinga ibimoni n'ibizera ndakora iki? Bizabishura wenda n'ibizaba biri kugurika neza. Ibimondo abantu benshi aho byereye bigura 30. Bimaze kugura 30 turongera tuba nk'abavuze ngo twebe ibimondo reka tubirekemo mu mirima. Imigozi ziruma, imigozi zimaze kuma aho turi kuvuga ngo ndabizurira. Minisitiri araza aravuga ati nta muntu n'umwe ugomba kugura ibimondo atishe ku mafaranga 135 mu rwego rwo kurengera umuhinzi. Muri uko kuza kurengera umuhinzi, ibya minisitiri bisa nk'aho nta kintu byatumariye. Turavuga tuti rero cyo gukora ibimondi biduhezeho byaburiye mu mirima.
Ibimondi uravuga ibirayi?
Ni ibirayi. Babaga baguze ibimondi nibyo ndi kwita ibirayi kuri 70 byibuze cyangwa wenda kuri 80 bakagenda babantu bashyizeho amashyirahamwe bakabasinyira ku 135 babesha mbo babantu bagira munzi bati ibimondi mubikuye kugira ububahirize rya tegeko ryande rya minisitiri bati ibimondi mwaguze kuri angahe? Bati ni kuri 135. Baza kureba mu baturage bakaza tugasanga tukabwiza ukuri mo hano ntabwo ibimondi byari byegera byira ngo bigere no ku 100 biracyari kuri 70 80. Turahubwira none ko muri kutubungamira nkatwe. Umuntu nimba yari afite ideni uzamubuza gushora imyaka ze yaraziguriye. Urikumva? Bati ntibabahereze ku giciro cyo turi kubasaba.
Mwe mwamusaba nk'igiciro cyangahe?
Twewe ugereranyije nk'agaciro k'umuhinzi tuba dushaka nko ku 100 byibuze na 50 cyangwa ni 135 nk'uko minisitiri yabivuze. Ariko noneho abantu banze kumva ibyo tukoze iki, ibyo dukeneye. Ubu bantu benshi ibibina abantu bagiye mu bibina ndakeko amashyirahamwe
yego
bagiye baguzamo amafaranga benshi wari uzi ko bari kwenda guteza imirima zabo burundu kubera babuze ayo kwishyura. Umuntu aragenda ukamwishyuza ngo none ko naguhaye udufaranga wanyishyura ati wapi ibimondo ngibi nibyo nari nzakwishyuramo none dore byamezeho. Ubwo tukareba iki kibazo twagikorera nk'iki? Barangije i Kigali nta muntu wemewe kujyana ibimondo. Ubu huye n'umuntu ku mutwe ajyanye ibimondo nawe yaba ari kubijyana ari kwihisha, agiye kubigurisha.
Gute agenda yihisha kandi birayi ari ikiribwa? Ntabwo ari kanyanga si fraude kubera yihisha?
Agomba kwihisha kubera ko nimba bamufashe baramubwira ngo ibimondo biguze he, ubivanye kwande, ubiguze kurangahe, kandi wakagombye kujya ku kusanyirizo ku bantu bashinzwe kugura ibimondo mbese muri rusange niho wakagombye kuja bakakugurisha bakaguha icyemezo yuko ubiguze ku giciro iki n'iki. Kandi noneho wa muntu w'umucuruzi ntabwo aremera kwishyura y'amafaranga 135 kuko nabigeze i Kigali nta muntu uri buze kumuha ayo mafaranga rwose. Ubwo niyo mpamvu ubona umuntu tuzamuhana ari kugenda arimo kwihisha akwishaje.
Ufashe ibirayi urabihinze bibaye aho kujya kubigurisha wihishahisha, ibyo bivuze iki?
Ntago mbizi kubera yuko mbere waburaga ibimondi wabihinga bya bintu byanakubwiye warafashe akadeni ku muntu ukavuga uti ngewe ibimondi ndabizi bizera biri ku giciro runaka cyo nifuza nzahita mbona amahe ko kwishyura ntugire ikibazo. Umuntu akaguha amafaranga adakora iki? Atitangira. Bigeze naho ubu mu makarite y'iwacu nta muntu utarimo amadeni akarakubwira ati ngewe n'ibimondi nzagurisha ndakwishyuramo none ngibi byandatiyeho. Ubwo bikorera iki? Mu rwego rwo kuvuga ngo minisitiri yashatse kutuvuganira ariko nabyo byatugizeho ingaruka, byatugumyeho ibimondi mu mirima. Abantu benshi bari gutinya kubikura bati sindi gukura ibimondi kandi ni ibyanje, bashobora kumfunga kandi ari ibyanje.
Urakura ibirayi byawe bakagufunga gute? Ntabwo byumvikana.
Birumvikana kubera ko ni itegeko bashyizeho. ati mwewe nta muntu n'umwe ugomba gukora iki kugurisha ibimondo bari kubahenda twabibonye none mugendere kuki kuki gici uzakibaha azace kwiri kusanyiriza bamuhiga ipapuro tukibonde imodoka ya Kigali hajyaga y'ibimondo muhinzi yari hingaga akavuga ati ngewe nzipakirira imodoka nyijanira Kigali nyigurishiriza ukabona umuntu azamuje nk'ibi bitanga by'uri kureba ukumva yaje ko ari kugura imirima buri munsi ari wowe wapakiye imondo yabijyanye hehe yabyijaniye Kigali
muri rusange wowe urambwira uti umuhinzi niba yavunitse agira uburenganzira bwe ku birayi
niko bimeze wenda muri rusange icyo ndikubwira ubwo wabaga ntangiye kubabona wenda nk'icyo twe twifuza nk'umuhinzi umurima ni urwawe imbuto ni iyawe sibyo none urahendahenda abantu ko mfite ibimondi mwareka nkajya kubigurisha bati ntidushaka kikonze abagoye ku ijana nangahe na 35 kandi dukorane n'aba ngabo nimba byashoboka ndabaza
n'abahinzi mwaramutse abagabo amakuru murakomeye
mwaramutse
nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radio y'ijwi rya Amerika narindi na mugenzi wanyu twari tugenda tuvuga kuri gahunda y'ubuhinzi ariko by'umwihariko ubuhinzi bw'ibirayi ntekerezaga ibibazo birimo ambwira ko ibirayi byabaratiyeho ngo kuba ufite ikirayi ni nko kuba ufite kanyanga
nanga na kanyanga
kwanza ibirayi byo kubera byareze ariko none ikibazo nuko umuhinzi ajyana abaguzi mu birayi bya afite ikibazo ngakemure nk'umwenda runaka arimo none ugasanga bari kumufata
bande bamufata
nyine abamufata ni inkera gutabara nizo zimufata sasa harimo nk'abo kwa mutabazi ejo birewe biruka kundura uburezi zikorebe zibijyana hano mu gahunga uzazi kubafata zikabibaka sinibaza niba ari kanyanga ubwo kanyangayo ntabwo bakihiga nk'uko bayiga ibirayi
biraterwa n'ikirira aho ngaho
ikibitera ntabwo nkizi ibirayi imbere babigurishaga ku 130 ariko ubu ngubu igiciro cyaramanutse amenshi ni 70 kubera gutuma ibirayi batabigura nawe niba ubyeje ari ibyawe bakavuga ngo ntabwo uri bubikure kandi mu kubihinga ntibagufashije kugira gute kubihinga ikirumva ni ikibazo nese mugira ngo tuzabishyire
igihe cyacyo cyo kurenga ku birayi kigeze igihe cyabyo cyo kurenga iyo kigeze ameza ni birabura iyo bitabuze bikaba ibitiri none muragira ngo bizahere mu bibegete se uzabikure ubishyire mu nzu bibore nta yindi nyungu kandi inyungu yari iyo kugira kubona wako gafaranga kakiyambishaho kumva singorane dufite
noneho iyo muvuze muti wowe urajya gukura ibirayi bakagufata kugira ngo ubashe kuba wagurisha ku giciro runaka ku bwanyu nkaye wumva wagurisha ku giciro nkangara
amake dukurikije n'ifumbire nimwe n'abakozi tuba twarakoresheje tubonye nko kurya 5 byaba ari byiza ariko nawe ntigaboneka niyo bavuze ngo barakugurira ugasanga biheze ku muhanda wongera ushyiraho abakozi bajyana mu rugo kwa kujyana mu rugo ejo ukongera ugashyiraho abakozi bakarobanuramo ibyaboze ukumva ni igihombo nayo 70 nayo bavuga nuvuze ngo aradutanze kugira ngo bitamuboreraho ugasanga n'ubundi tuguze nayo bari kumutangira ngo imibiki n'ibiri byashitse urumva ni ikibazo dufite
twebwe ubutegetsi iyo tuganira nabwo butubwira ko ikirayi kugira ngo kive hano mu murima i Musanze na Burera gihagaze ku kiro amafaranga 135 nibyo mutubwize ukuri
ye ibyo ntibabivuga babivuga mu nkuru twende tubibona iyo batubibona ubu ntabwo tuba tufite agahinda kubona nageze hariya hepfo nsanga hariho birunze nk'imyanda kandi ari bizima urumva singorane
uti
inayo kiro ni 70 kibirayi hari nubwo cyageze kuri 50 ariko i Kigali bakavuga ngo bashyizeho igiciro ku mafaranga 135 ariko inaha abacuruzi ntibayatanga kandi ntabwo waba ufite ikibazo cy'umwenda urimo ngo nirwe gutanga ibirayi ngo ureke wagikemura
umwenda wavutse ute
umwenda uyuguza ugiye kugura ifumbire ndetse n'abakozi n'imbuto ubwo ukaguza amafaranga uziko n'usarura uzishyura
urimo nk'umwenda w'amafaranga angahe kugira ngo tubashe kumva ikibazo
njyewe ndimo umwenda w'amafaranga 200 ariko none mfite ibirayi banze ko ngiye yagute ko mbigurisha
none bizagenda bite kuko bidahunikwa
nyine uko bizagenda none kugira ngo bamfunge se si benshi si baba bafunga hano bajyanye ibirayi Kigali bazajyana umurimo n'ibirayi bajyana
kujyana umurimo uravuga ko bazawuteza cyamunara
none nimba uri cyo kwishyura sinzi bazawuteza cyamunara
umaze igihe kingana icyo uhinga ku buryo wabura icyo kwishyura
njyewe navutse ndi umuhinzi ndi n'umworozi ariko noneho haba igihe ufashe amafaranga ukaguza uri gushaka imbuto n'ifumbire byo kugira ngo utere uri kumara
aha rero amahoro ku giti cy'umuntu uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo
Muracyateza amatwi dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika aho turebera hamwe ibibazo biri mu gihingwa cy'ibirayi ni Eric bagira ubusi cyane ka mu majyaruguru y'u Rwanda
noneho ikibazo dufite nuko twahinze kwezo twarejeje ibirayi mu kanga ko tubigurisha ubwo se amafaranga aho warashemo ikiro cy'ifumbire nangahe ni 150 imbuto ubu ngubu ni 130 umuhinzi ni igihumbi kugira saa sita shiraho kubagara n'imiti noneho za detane nazino zicurusimbe ubwo suri kumva ahubwo nareka bakazahajyana
niba nkumva neza nanone urambwira uti wowe ubwawe ufite hegitari eshatu z'ibirayi wakwipakirira imodoka ukijyanira ikigaruka ukagurisha uko ushaka niko ubivuga
mubyemeye nabwo hari uwo mwita ngo ni abamama barabikora mukavuga ngo barimo babeshya hejo bundi bari wafashe uyu mwana nyirage ibanje ninde bamufungiye Gasana sibyo ari yajyanye se hari ubwo ari yaguze yari yabyikuriye mu murima ibyo rero muradushuka ahubwo mwebwe twagera iriya niba ari amafaranga mu mushaka ntabwo mbizi imodoka nko mu 1500 kandi ku kiro 50 imodoka ikora tone enye ubwo uri kumva shiramo noneho na veristoma ubwo uri kumva ahubwo bageze n'igihe babwira ngo ibintu bikuremo imodoka muzidusubize ntabwo baranga ngo kenzo watanze amafaranga
igihe kitangira ku banyeshuri kirageze bimeze bita umuhinzi w'ibirayi ufite umwana agomba kwiga muri kaminuza wari bwigisha umwana bimeze bita
umwana we aricara aje gupaka zibuganda nuko ninzira bazifunze naho none se amafaranga yo gutangira umwana azave kandi biremwa bifunze ubwo nuko ujya gupakaza akikira icyo kirari
niko bimeze
uko ibintu bimeze umuntu nimba ibyo nkubwira afite nk'umwana uramubwira uti dore nta kintu mfite cyo kugura n'imirimo buzaraguye amafaranga yarabuze barakubwira ngo wowe nimba uri umwana wanjye icara hariya turyane ibyo bimondi mu rugo nimba bishoboka no kubikura mu rugo mu murima nabwo hari ikibi kibazo ukamanza waje gusaba igipapuro ngo ngiye gukura kandi arimo kwaba uri kuje gukura uzabwira umwana uti icara hariya cyangwa wowe ushaka izindi nzira uje gupakaza nubwo bazifunze uce no ku ruhande ariko ukora iki ugereyo
ariko hari ibintu rimwe na rimwe bitumvikana wenda niba ari ukuba abadahinga bashobora kutumva n'abandi bantu kumva ngo umuntu yahinze ibirayi cyangwa se yahinze igihingwa runaka ariko kujya kugikura ni ngombwa ko ajya kwaka icyangombwa kimuha uburenganzira bwo gukura ibyo bintu uko bitumvikana
iryo tegeko ubundi ryatanzwe na minisitiri aravuga ngo kubera umuturage ngo yahinze ngo arigumba ari kurengana ari kumugurira kuri makeya bamuguraga kuri 60 nkuko nabikubwiye bati none rero icyo gukora reka tubavuganire babashire ku 140, 140, 135 dutegereza abo bantu batwereje ngo ni ku 135 nabo turababura za modoka twe twimamiye bya bintu byo kubita ku mama uvuze uti ngenda byikurira ni imodoka yanjye iruzura reka ngo uheverise mu bingereza i Kigali ugasanga nabwo abigejeje mu nzira ngo bamuciye amafaranga
mwaraharenganiye rero niba mbyumva neza
twaraharenganiye rwose
ni ingorane zitagiri kuza n'ubu aya masaha ubona ndi n'agakoni hari umuntu warumbwiye ati mfite turaye hano hepfo muze kutureba twabona ifasi ariko kubora kubura icyemezo cyo kugira ngo abone uko abijyana aravuze ati ndasubitse ubwo nuko nzaba ndareba mbonye icyemezo ngo bitumye nari mbwirirwa kandi nendeho n'icyo kurya n'icyo kunywa urumva ni ikibazo si ingorane ubwo zihari kandi byane
icyo ni ikibazo kuki mu guhinga nta cyemezo muduha mu gusoroma ukatwa k'icyemezo ni ukubera iki niba ari imisoro bakagombye gusoresha neza ariko ntibabanze bavuga ngo icyemezo kigugira uje kugurisha ibyabo hari ubwo se umuntu aba yabyibye
noneho tuvane mu murima utujyane ku makusanyirizo y'ibirayi cyangwa se ayo makoperative mu bijyanamo ugereje y'ibirayi baguha amafaranga angahe duha ukuri kwibi
ikusanyirizo ryarahavuye ubu ngubu hariho koperative y'abahinzi nayo ni nk'agakingirizo koperative ntikora ejo bundi perezida wa koperative Damascene se yarafunzwe na nanga
arazira iki
azira yuko ari kurekura ibirayi ngo bigere gute babijyane ku isoko nawe kandi niba uzamutse mu gitaragarije muri bubonane ngo yaguze ku giciro kitemewe ariko igiciro umuntu niba yikeneye nk'ubunjyanye ihene yanjye mu isoko kaba nisonzeye ngomba kwigurisha ku giciro nakugira abana baharare nawe niba nimfite umwenda runaka kuki muntegeka amafaranga ndigurishe ibirayi umwana wanjye ngo atekuje ku ishuri icyo ni ikibazo cyo kuri ubwisanzure ku byacu
murasaba icyo ubutegetsi muri rusange
ubutegetsi turabusaba kugira ngo bureke tugurishe ibirayi nk'uko twagurishaga kera mbese kera tutaraka ibyemezo nta twagurishaga
niba mbyumva neza kubera uburyo ibirayi bibagoye se muzagira aho mubiveho muzabikomeza bizagenda bite
Okay, ibira n'umundi tugiye kuzabireka duhingano cyangwa uburo. Kubera yuko n'ubure ko niko bizagenda. Nabyo bazaduha ibiciro. Uzamutse rugura sanga uburo bwo winzwe cyane.
Kubera iki kubona bwereruka?
Baziraninga. Mwese ubwo mwebwe muri kubona mwatuye mbaye iki? Mwe muratubesha ngo muri kugira abaduha igiciro kirekire n'ibira biri kubora. Ubwo izo nimpuwe cyangwa ibira binumero bona mu birima mwebwe ni ukugira ngo batugure ku giciro kirekire. Reka tugurishe make ariko biva.
Ibirayi bitangira kuhera mu kwa 11. None muno turugufata kwa kabiri. Kandi mu kwa 11 byeze nyuma y'icyumwe ibirayi biba byabuze. None bavuga ngo babirekere mu murima ngo bishaka igiciro. None ukazasarura byabuze nanga se n'ugutera bwa kabiri kawe ugatera gapfuko kamubira 10 cyangwa 20 ku mugozi gumwe. Kandi wabizi ko icyumwe ibirayi biba byameze iyo bitabuze biramera.
None nawe
umva atari ngorane.
Nawe ufite umurima washyize hanze ku buryo ushobora kuwuteza cyamunara.
Ahubwo nje ni nkaho nakavuye no muri yisi nuko nabuze amahoro.
Kubera
imyenda ntabwo ari ugukabya. N'ubu nabuze n'ungura igisinde ngo nishyure mu muryango. Mfite mwene data urugero wasuhuwe n'imyenda hejuru yo kubura icyo kwishyura. Na n'ubu n'inzu iri kurarwaho n'abantu kugira ngo itagira uyigura. Urukumva ni ikibazo. We yaruhunzemo yaragiye. Abana
ari hehe?
Sinzi iyo yagiye, niba ari Zamutara, niba ari Buganda, sitwamenya yagiye ari nk'uturutse, mbese ari mu gicuku. Ubundi tuzi agace yagiyemo. Hejuru y'imyenda kandi yari afite kugurisha neza kagasinde n'angasi twatura yakishyura.
Yari arimo amafaranga angahe?
Ntamenye igiciro kuko ni bukiza, ariko tuzi ko harimo hafi nka miliyoni.
Yahinze ibirayi bigeze aho ngaho birahwa?
Bibura kigura. Agize ngo agurishe n'akarima ke kabura kigura, kubera ko wamuhinzi wari urakagura nawe byaheze mu mirima byabuze agaciro. Rukumva ni ingorane zabayeho. Ubwo ari igendera urugara ruta gutyo.
Urambwiye ngo hari abantu bari kurara iwe kugira ngo barebe ko ahari cyangwa se batagurishe?
Batagurishiwe.
Ni bande bari kuhara?
Ni abanyamuryango.
Abanyamuryango bake?
B'umudugudu wa Karisimbi.
None wowe uri kumbwira ngo nawe ufite wabuze kugurira agasinde, nibyo byo?
Ntabwo nkubeshe, ndimo 15,000 njyewe gusa. Ariko noneho nkaba nabuze uwangurira agasinde kugira ngo nyishyure gataza kuyongera nkaba nk'uwo. Izo ngorane mfite.
Uwo muvandimwe wawe se muravugana bimeze bite?
Aho tuvugana wavugana nawe utazi aho ari se.
Telefone zaraje ariko?
Zaraje ariko ntiyakwemera kuvugana nawe kubera yuko wavuga ngo kumuranga hari. Umva rero ntaho tuvugana.
Uraho? Nitwa Eric, ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Nari nasuye abahinzi n'aha Iburera kumva ibibazo bihari by'umwihariko ku gihingwa cy'ibirayi. Bimeze bite?
Igihingwa cy'ibirayi nyine twarahinze, imbuto tuyiguze ku giciro kirekire. None tumaje kubigura ku giciro kirekire, byeze tubura isoko. Nayo makeya batubwiye ntibayaduhaye. Nayo menshi muri kuvuga ngo baduhe, nayo ntibayaduhaye. None se ubu nkura imideni, hari igihe umuntu aja guhinga akabwira umuntu ati nguzaho ifumbire, nzakwishyura ibirayi byeze. Igihe cyagera byeze, ukabura ububiha. Ibirayi ubu mu mazu hari kunuka byaraboze, twabuzeho tubishyira, ngo ntitwabone uwo kubigura. Nuru kujana ku igare ngo bari kumufata. Nese urabona atari ibihombo turi kugira.
Arumbwiye ngo igiciro kirekire abantu bakeneye kukimenya. Wagiye ugura
nyine igiciro kirekire? Kwebwe twahinze za Kinigi na za Peko twagiye tugura kuri 500,600,400. Igiciro ntimwasizeho yena ati niba ari 100 turifate. Niba ari 50 tuyafate. Niba ari 20 tuyafate. Yose twarayabuze. Nese urumva atari ikibazo?
Ariko bari kubaha kuri 80.
Kuri 80 si urukuje kugurisha ari kuvuga ati reka batanyifatira. Nese ubwo urumva aribyo?
Oya leta yo nireke abacuruzi babe benshi.
Ngo birutwa na Kanyanga.
Ngo birutwa na Kanyanga.
Kanyanga ngo urayishoraga bagufata wenda bakagukatira amezi 3 nanga 2. Bakiruka barakwirukaho. Ariko noneho ibirayi byo bari kugufatira no mu rugi wawe. Ngo vaho twereke umurimo wakuye urwariko. Zana amafaranga.
Ibirayi biba Kanyanga muze?
Ni Kanyanga.
Mbega kubera kubigurisha. Niyo mpamvu
basi ko mu Nyarwanda ko bari kubijana bakabihisha mu bigori. Akaba arimo abaryi bagurira mu matumba.
Umuntu agenda yububa mu bihingwa bye?
Eh, mu bihingwa
bye. Nukuri.
Murasaba icyo ubutegetsi noneho kugira ngo kububa bizeho.
Twafite twasaba leta. Nuko nkutu tugura ifumbire ntawe leta ntiri kudushyiraho n'akabiri. Ariko noneho imyaka niyera ubadu uburenganzira tugurisha imyaka yacu.
Bayigurisha abo bashaka niyo bahendwa ariko bayigurisha. Be kubafatira ibyemezo ngo ejo hazakura runaka, ejo bundi runaka, ejo bundi runaka. Kandi buri wese akeneye iki? Amafaranga. N'ibibina biri kwishyuza abantu. Kuri umugore, umukobwa we murimo ibishyimbo, nabuze icyo ngurisha kugira ngo mwishyure. Kandi ngo ujye mu nzara.
Ariko rero nk'ubu uri umunyamakuru, katugutume pe.
Yego.
Ubishyire no kuri radiyo.
Abishyireho.
Leta niri kudupinagaza bakagombye kure ku muntu akigurishiza kugira ngo ushugo muri imbago nagurishi imyaka yezemo
akigurishiriza ukabonye ariko ntibashireho itegeko ryo kuvuga ngo mubigurishe ngishira hamwe
none bavuze ngo
iryo shira hamwe ribarishaka inyungu yawo
yare bavuze ngo baraduha ngo 1,235 niko ngubu nta nuwo bana yasaba ngo yaguye
ariko kuyasinyirira uko yasinyira ugiye gukura
uyasinyira gutere
uyasinyira ko wewe ugurishishira hamwe ibirayi ku 1,335 toni zinizi kugira bikuva impande noneho mukanya babagushinyishije bakaza kubikugurira kuri 70,800 nuko biri kugenda
murashavuye
turababaye
cyane oya leta yo nireke abacuruzi babe benshi nime kuvuga bati tubihashya none uwo muntu urikuje kumbwira uti none wampumwa nkazakura ngo manje wa 2030 ku myaka ya wihingi
naruswa zirimo
nyine
none Nono rukukura si utamaje wabapfuri.
Nukumandwa mama Frank kugira ngo agushire kuri raporo.
Bwana Francis Kaboneka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu nawe yatubwiye ko kuva leta yashyiraho amategeko yo kugurisha ibirayi byarengeye umuhinzi mu buryo bugaragara.
Ikintu kirimo cyambere uyu mwaka bejeje ibirayi byinshi cyane. Wenda umusaruro rujya hejuru kurusha uko wari usanzwe umeze. Icya kabiri umuntu nanone yavuga nuko kubera ni geopolitics araho byajyaga bitakije ngiyango ahubwo iyo leta itaza kujyamwo ngo iroro kujera kino kibazo uyu munsi umuhinzi abameze nabi cyane so leta kuba yaragiyemo hari icyo yafashije kugira ngo umuhinzi adashobora kugurisha hasi cyane ko ibyo bavugaga by'umuturage ushobora kuvuga ngo nibabimpera ubusa twebwe ntago ariko tubibona uwo muturage turamwegera tukamufasha ntibamuhera ubusa kuko yaravunitse ni nazo nshingano zawe zo kumuprotectinga kugira ngo adatangira ubusa aroho ibintu bye gusa ku busa tugomba kurora uko tumufasha mu buryo bwose arizo izi gahunda cyangwa efforts zirimo zikorera birimo birakurikirana ababeshya abaturage ababigerageje barafashwe hari abo mwagiye mubona kuko kiriya gihingwa kibirayi cyagiye kibamwo ibibazo bitandukanye by'abantu bariragamwo bagahohotera abaturage nicyo gituma twinjiyemo so ababigaragayemo baba ari amakoperative baba ari abamami barafashwe hari abaciwe amande hari n'abagaragajwe ejo bundi mwabonye
Hagata hari kwa ha mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera iyo utembeye ntubura kugenda ubona ahantu harunze ibirayi byaboze kubera kubura abaguzi
ndabona hano ni kuri ruhurura ubundi ni ruhurura itwara amazi ariko ndabona ni ruhurura mwujujemo wagira ngo ni kimoteri kibirayi byaraboze biratuma urusazi ibirayi biva he
ibirayi bituruka mu bigega bigaturuka no muzi gahandi mago bakaza baza bakamera mu yiruhurura kandi nawo amasaha ari kuyareba nabo biva mu mpande n'impande bakaza bakamera mu yiruhurura mbere buryo bwo kugira bate kubera kugenda birabora ni iki byose bwo kubura ko n'imvura yabaye nyinshi namwe aya madepo yanyaga yaga kabarimo biva mbe
ruva mayandi baga mu byabuze abaguzi
eh byabuze nabaguzi bire byaraguye mu turi kujana mu isoko bakabihondagura ni igihombo kabiza ko nabo ubure bakuna ari igihombo ni igihombo naho rukura rwose ubuntu hakunguka ni igihombo
aha niho ducumbi iki kiganiro dusangira ijambo cyanone dushimiye buri wese ku ruhare rwe ubutaha tuzakomeza turebera hamwe uruhuri rw'ibibazo biri muri iki gihingwa cy'ibirayi tuzaganira n'abacuruzi b'ibirayi bamwe mu bagize amakusanyirizo y'ibirayi tuzabajyana no mu mirima aho bamwe babuze uko bakura ibyabo nibinashoboka tuzabageza hari intonde zikorwa zigaragaza bemerewe gukura ibirayi batari ku ntonde byabo bigatekirira mu mirima mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya Amerika nari akabagira ubusa naho butaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa n'abaturage ndetse n'abayobozi b'inzego zinyuranye baganiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi namwe kandi aho muri mbibutse ko radio ijwi rya Amerika ni radio yanyu ijambo ryanyu rirakomeye kandi turi hagaciro kadasanzwe niyo mpamvu tubatumira mu biganiro byacu bya buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza
uyitikumuntu n'uburenganzira bushobotse